yemwe bantu b'Umukiza, nimukanguke mwese, murebe hejuru, Umukiza agiye kuza, ibimenyetso yatanze byose byaragaragaye. Tugeze mu bihe biheruka bagenzi.
Ese muvandimwe, witeguye ute?
N'abandi bose bitegura umwami agiye kugaruka.
Intambara hirya hino, indwara z'ibyorezo,
inzara, uzati nimubona, ibyo byose bisohoye. Muzahanga amaso yanyu mwese mw'ijuru.
Ese muvandimwe, witeguye ute?
Mukanguke mube maso, mwitegure uwo mwami, mwirinde ibibayo bya ibinezeza by'isi, mwere imbuto zikwiriye abiteguye agakiza.
Ese muvandimwe, witeguye ute?
Wakira Umukiza, dore ageze ku irembo,
ambara umwenda wawe,
menyesha n'abandi bose, witegure umwami agiye kugaruka.
Ese muvandimwe, witeguye ute?
N'abandi bose witegure umwami agiye kugaruka.